abazaire basabibwa okuba ate nga batwala abaana baibwe ku masomero era bongera okubateekerateekera ebiseera eby'omumaiso. Kino kiririre okukizuula nti abaana bangi neere mu disitulikiti e Kamuli tebali kujja ku masomero obaagana mu trading center eddendawulo nga bali wakutambula butambule. Bino byogereibwa n'omwami eyitibwa Mutuya Richard ni ssentebe wa LCA okusatu okuva ku migoloza erye Namasagali mu disitulikiti e Kamuli.
Kirikuwonumirizanga nti Namasagali olubalama olw'enanda abaana kamaala batyaime bali kuvuba bana abaana mubatoole mu maaji, abaana mubatoole okutema ebikaado, abaana bayireyo ku isomero kuba we tuli kujja omuntu anaaba nga tasomye mu Uganda munsi azi mirembe. So kiba kirungi omwana asome toma nakwa omwana oyo gwoli kukotoyigera olwaleero luno nga nanaaba mukwano gwoyo omwana wa president, nanaaba mukwano gwoyo gwe banaaba wairo bwa service commission. So buti kyenda kumukosa ino ng'omwana oyo tasomye. Nenda kusaba abazaire ensonga eyo okusoma tugitoolemu omuzaano twerekereze ebintu abaana bajje ku isomero.